caaban. Ilmada, 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 cesho baan ku yidhi. Labtana culay baan ku yidhi. Awana, 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 tasho baan ku yidhi. Awana, 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 tasho baan ku yidhi.